got this big, big feeling for you. Tell me, what should I do? Ombolira, what should I do? Oi, oi. Akasimu kukati nkuba tekavuga. Oi, tekavuga. Baby boo, demo tubigezeko. Inuna sigaza shuru wa dechinu menu. Omachiro mutianyo. Wewa manizo kumponya. Ebinu menu. Talinze mkusubwa nyo Demo tubigezeko Ina nasigaza shiru wa dechinu menu Kwa chirumbu chanyo Wewa manyuzo kumponya Ebinu menu Demo tubigezeko Ina nasigaza shiru wa dechinu menu Kwa chirumbu chanyo Wewa manyuzo kumponya Ebinu menu I'm missing your love, missing your touch. Don't you ever walk away on my life. Sorry for the things I put you through. Never meant to hurt you. Lost without you. I need you, my love. I'm missing you alone. The way you laugh, the way you smile. That tender spot on your shoulder. Njiri nanga tattoo. Tudemo tubigezeko. Inuna sigaza shuru wa dechinu menu. Mwachirumbu chanyo. Wewa manyuzo kumponya. Ebinu menu. Tudemo tubigezeko. Inuna sigaza shuru wa dechinu menu. I got this big, big feeling for you. Tell me, what should I do? Oh, boy, now what should I do? Missing your love, missing your touch. Don't you ever walk away on my life. Bagamba, wala, bajula, na kusasula. Kubango, nyirira, nyo. Oliomu, mubanji, yontuma, bubaka. Alinze, mkusubwa, nyo. Demo, tubigezeko. Inuna, sigaza, shiru, wa dechinu, menu. Chirumbu chanyo Wewa manyuzo kumponya Ebinu menu Tudemo tubigezeko Inuna sigaza shuru wa dechinu menu Chirumbu chanyo Wewa manyuzo kumponya Ebinu menu.